kẹ́kẹ́ olílẹ̀-èdè mọ́ olílẹ̀-èdè sọ lílí olílẹ̀-èdè mọ́ olílẹ̀-èdè sọ. Mo nyẹ náà lé olílẹ̀ ní kabaru kabaru ke malifi nẹ́lí iná lé olílẹ̀ kabaru nu ke malifi nẹ́lí ke malifẹ̀ jẹ́líyà. Onye n'eli olili n'enu wanu kabarunu ke malifi n'eli ke malife jeli ya.
Aka di titi ti kene sosa na neni.
Happy Easter oh, happy Easter oh, happy Easter to people of the world. Happy Easter to all of you. Happy Easter ulunine. Happy Easter. Olili Easter. Olili eje nwa mule no nya so putani bu Jesus Christ no bini go no wa. Olili Easter. Olili eje nwa mule no nya so putani bini go no wa. Eze kasi eze nine onye nzọpụta anyị ndị nwanụ Jesu dịka akịkọ si nwee kọnụ amụrụ Jesu Kristi mana tupu amụọ Jesu onu na-ebulu amụma si na a ga-amụ eze eze kasị eze niile n'elu ụwa mana o nwere eze bụ eze Aaron nke na-achụ ụwa niile. Mgbe eze Aaron n'ụlọ ozi a o wutali ya n'obi onwe tie nwee si kedu ka e ga-esi nwee eze eze ọzọ ga-aka nya bụ eze Aaron na ọ bụrụ eziokwu na ọ bụ nya bụ Aaron ga-akasị mmadụ niile. O nwee nye iwu nwee gwa ndị na-eso ụzọ ya si gava n'obodo na nwatakịrị dị mgbarụ ịtọ from 3 years nwee elu ụbọchị ahụ si gbusisi efe maka na o chere ma onye nwa anyị na-egbusisi ụmụaka egbuo ya. Ndị na-eso ụzọ anyị nwee mme ihe ọ bụla elive n'ihu nụ fa nwee jide ụmụaka niile wee gbusisi efe. Mana onye nwa anyị bụ Jesu onye nzọpụta anyị na Chukwu debeli n'ebe dị elu.
Major of Africa Begwu Negwu Mali Otiegwu Nenye Mọnụ.
Olili dị mma ye olili dị mma olili dị sta ka anyị je kene Chukwu onye nzọpụta anyị n'obiligo Jesu Kristi n'obiligo Jesu Kristi n'obiligo Jesu Kristi n'obiligo.
O nwee bido nwee lụvọlụ ebube nụ nke dị iche iche dịka esi bụ n'amụma ife niile gburu n'amụma gbasalụ Jesu Kristi na o mere ife niile mekwasị fuo. Mana ọ gwalụ ndị na-eso ụzọ ya sị ka fa na-eli nri n'ikpeazụ ha. Ọ nwee gwa fa nwee sị n'ofu onye n'ime unu ka aralụ mụ wee tinye n'aka ndị lo fagbue mụ. Ndị na-eso ụzọ ya nụ ife fa na-egwu nụ Jesu ọ bụ mụ Jesu ọ bụ mụ Jesu ọ bụ mụ onye nwa anyị ọ bụ mụ. Jesu onwe gwa fa nwee sị na ndị onwe gị mara onwe gị ịmara onwe gị ịmara onwe gị na ịmara onwe gị mana ọ ga-akalị ihe njọ nụ na muroga mune nuwa nuwa nyapu kwa kwa ndi nesuzo ya otero ziakano Judas Iscariot mwesu onye mwanyimi mwena lego ego bribe no bido lugbo gbo obido lugbo gbo 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 ngwana sile gavu osulu jesu mi enwe pulu jesu enwe pulu agbu aga nu nyipenu onyo kipe gwalu fanine na nwoka na nafuri fojo melu mana faju laju fasi anafage bulilia noga malu fani bon onwe kwafa onyo kipe niega mi ipe ma fa mala malu na kaya di kwocha aka nyonwa ya di kwocha fasi aga baniru nyaga baniru enwe manya wanyi ipon
ew papa
abeli taludinu
ewo
abulo nyonwa nyaso
ewo
enyele manya baluka
ewo
amale ubena koko
ewo
eti lefanu emele akaje akogunle nobe o alele akogunle nobe o alele manogwi pasogulu osinna binigwe dadi baya lufa na famari fefa neme Situ bosef kapubule nobe otoroziaka mpakpa nobido bavazia ndini negulia mwe malu nobo pala chukunezia maka negusi lonya mwanyine ife rubama eni kwe chenjia ife nine bido chenji bezia jesu jesu krisi aina liolilia kaina mwamuli Aina tifalo ndu anaga niru 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 Kaina elife Kaina umaya Kaina tifalo ndu anaga niru niru Mana chata kwa Nobo lilia Kaina li Like ziko Inele lili Malifineli Inelelili Ke malifineli Inelelili Malifineli
Olilidima e Olilidima Olilidista Kani chekene chekene